Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa bamamedi kaofela ba radio pulpit lebitsong le maatla le pholosa la morena Jesu Kriste. Dumedisa ke moruti Masengi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo bukeng ya ditiro. Acts chapter 1, re bala verse 80 fela, re bala temana ya borobedi fela. E re, mme lo tla bona nonofo ya Modimo, ya moya o boitshepo. Motlhang o tlang mo go lona, lo tla nna basupi ba me, mo Jerusalema le mo Judea yotlhe le mo Samaria le go ya kwa bokhutlong jwa lefatshe. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae. Amen. Momamedi a rategang, ke rata re lebelele kganke e ya spiritual power, gore mmuso wa Modimo o sebetsa ka maatla. God is a sovereign God. Ke Modimo, ke ramatla a otlhe. He is omnipotent. Modimo o re bolelang ka ena. Now Modimo o batla gore mo nke bolela statement se sa gore the spiritual power of the Holy Spirit enable us to witness and serve with boldness and effectiveness. Ke khanya matla gore re tshwantse re be le matla mo e re bontsha gore Jesus never said kereke ye yo rera e sena matla. O ne a itse gore bo kopana le madimone, bo kopana le di-challenge, ba kopana le malwetse, ba kopana le dintho tse dintšhintšhi fela, dintwa, ditshotlo, letlhoyo. Dintho e nngwe le nngwe empe o ka e akanyang mo mamedi a rategang. Nao lentswe la Modimo le tlhalosa le re mara, ba ne ba na le tiro ya gore ba ye bo paka ka morena Jesu, ka se a se dirileng mo maphelong a bona. Bopaki bo bua ka tiro ye e weditseng ke morena Jesu ko sefapanong le tiro ye morena Jesu a e etsang mo maphelong a batho. Nao lefoko la Modimo le tlhalosa le re, tiro o ka se kgone go serva, o ka se kgone go sebetsa, a re re lesole. O ka se tsamaya o le lesole o sena dibitse tsa go kgona go lwantsha di-enemy. Now morena Jesu mo o re bontsha kereke, gore kereke kwa ntle ga ka le magatlapa, kwa ntle ga ka ga gona se le ka se kgonang, kwa ntle ga ka le ka se kgone go facea di-challenges tse le o kopanang le tsone. Go na le mantswe a mangwe mola a boletseng morena Jesu a re, re tshwana le diphiri tse di re dinku tse di kopanang le diphiri. Now nku is no match for phiri, because phiri e na le di-tricks tsa yona le matla a yona le tsela ya yona e leng gore phiri he e bona nku, e bona lunch, e bona supper. Now lefoko la Modimo le re bontshang mo gore go tlhokega maatla gore tetle re kgone gore re be effective, re kgone go etsa mosebetsi ono wa morena Jesu e be mosebetsi o maatla. Kingdom ya Modimo is a kingdom of power. Now lefoko la Modimo ntlha e re e bonang ya ntlha mo ke gore the promise, Jesu ba fa promise ore le seka la o rera le emele maatla, gore maatla a tlotla mo go lona motlhang le fiwa maatla a semowa. Because ntwa e re lwang le yona ga se ntwa ya nama le madi, ke ntwa ya mowa. Ga le fumane maatla moya o galelang mo o tshwanetseng gore obe o tle godimo ga lona, ke ona le tla kgonang gore lo paka se go bonagale le ditiro. Bopaki ba lona bo tsamaye le the power ya Modimo mo teng. The purpose of power ha se gore rona it's not personal, ha se ntho ya rona ya nama, but the purpose of power is to witness mo gotlhe gore batho ba boelane le Modimo. Na lefoko la le re bontsha mo le re, we must understand that the spiritual power is not for personal gain but for proclaiming the gospel. Evangelia ya morena Jesu e reriwa ka maatla a moya o halalang, maatla a tsositseng morena Jesu mo bafung. And ha re rerile evangelia gape re etse tiro ya moya o halalelang, re etse gape le barutwa ka yona. Now foko la Modimo le re bontsha mo gape le re, experience of the spiritual power. Bibele e re maatla a ile a theogela godimo ga bona, bala ditiro 2 verse 4 fale e re, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak. Ga se no ba tlala maatla ba thoma go rera evangeli ka dipuo tso tsotlhe tsa batho ba ba neng ba le mogo, ba ba neng ba ba mametse. Now lefoko la Modimo le re bontsha mo gore we seek a personal experience. Ha le mo Kriste tshwantse re o batla gore modi o be le encounter le modimo a personal experience ya moya o halalala mo bophelong ba hao. Ka re ka serere o sina matla. Empowering us to witness and serve with boldness and effectiveness. Get away ya moya o halala, moya o halala mo tletse sona seo gore tletse re khone go etsa mosebetsi wa modimo. Now fukula modimo le re bontsha mo gore the spiritual power of the Holy Spirit is essential. E bo ya tlhokega for our mission. Tiro ye re irang e etswa ka matla le ho ka bala le fukula modimo le Matthew chapter 4 le re morana Jesu pele a rera o ile a itima dijo mme moya o halalelang a tsamaiswa ke moya o halalelang. That's why na bolela the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel, to heal the sick, to raise the dead. Dilo tso tletse na ke ke a khona ho di etsa a sna matla o re bontsha mo isa wa example morana Jesu mo. Now lo wena motswale a rate hang o tlhoka matla a moya o halalelang gore o tletle go khona gore o be le experience ya ntho ya moya o halalelang gore o tletle go khona gore o ye o rera o a tlhoka ka tseno matla moya o halalelang. And the Holy Spirit is here even today gore a tletle a khona gore a o tlatse ka matla a le godimo. Now Bibele re bontsha gape mo gore kgang ya moya o halalelang re ka e dirisa le rona mo maphelong a rona. Ha re setse re amogetse, we must first seek the spiritual power. Re batle matla moya o halalelang. And matla moya o halalelang ha le teng a tlo dira gore re kgone go tswa re o rera evangeli. Lefoko la modimo le re bontsha mo ge gore ha ke fa sekao se sa gore battery ha e sena mollo e ke ke ya kgona go sebetsa. Ka mantswe a mangwe ra rena le load shedding e leng teng. And ke rata gore ke rapele le wena he mo letsatsing la kajeno gore Paulus o ile a fiwa matla le kereke ya mathomo ile a fiwa matla ya kgona go rera. Modimo ka lebitso la morena Jesu ke kgopela gore o tlatse moamedi ka matla moya o halalelang gore a tle tla kgone gore a fenye matla o tlha le fifi ka matla a gago a o tsositse mo bafong. Ke kopa tsotsa go tlhe ke dumela gore mo file tsona ka lebitso la Jesu. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.